onon bandiraɓe hettiniɓe habaruji sukaɓe ummatore hannde en alal sappo e jeɗɗi lewru juillet duuɓ ujunaji ɗiɗi e no gay e ɗiɗi kori jaam hirtemo min Oumar Hamma e Aissa Amadou ko jottinan taw Aissa aɗa selli hannde na
jantan Oumar foof ma ɗi e habaruji gaddan e sukaɓe ummatore gomɓe no kettini en
to hannde lasaroni e jatana kalen dow filla tewtewru baccaloria ko laati jaango kam woni ɗum fuɗɗete noyi sukaɓe ɓe gonno ciguirade ɗum nder yewtere meɗen pindino du en jan kalen dow filla suka debbo gaɗo silma to enda marade ni ko kantiren fijoji meɗen pirtor ɓalli aissa mbi en ni ano tewteru talkuru baccaloria duɓujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ko hikka ɗum jaango sappo e jeetati juillet kam woni ko fuɗɗete nder leydi niger fuu no foti
hannoo no ɗum wowri ñande fuude tewteru nooɗe ɗum taw gaɗoɓe tewteru ɓe ande nder janguirɗe eɓe janga eɓe dursito kamɓe ma janguinoɓe maɓɓe min kettino ko gaɗoɓe tewteru goo en kalani bannimi rukoyato Abdourahmane ko wadde ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
min puɗɗi jande dursitaki ko siryoto tewtoru ɗum lasara minen kawra gam min dursito jande ɗen fa yetto yande sappo ɗiɗi jamma nden ko jonkay mi tima ɗereji am
wala hunde mawde heddide waɗede kadim Allah wan tawe komin dursiti ɗum ƴama
minen tawa ɗo gam waɗugo dursitaki janguinoɓe no kokkamin jande gaɗa mum miɗen gaɗa dursitaki hakkunde amin
harto cigilaki ɗo miɗo siryi fa wooɗi l'école ɗo mi waɗa jande ko kewtitaki
banniraw aɗa anni maneji ko ɗum lildata nder message maneji oni ittanama ñalane hoore muɗum nder leyɗe duniyaru
gonga noon aissa min ka joni puɗɗuminande ɗum
banniraw nder taykaki ki ɗum waɗi maneji oni milliardeuji jeego on ɗum lildata ñande fuu nder leyɗe duniyaru min kettino ko bannimi waddani min fanta shams ko wadde ko ɗum firtiɗenngal fulfulde ɗiɗum sembinɗina message sanne jomum no famay nder ko gonɗa e ko no fotoɗa de a lildani ɗum maneji ɗum en naabi en min igiiɗe an nde maneji ɗum enda lildaka nder message wala mana amma nde ɗum lildama a yi'ay jomum han kono leyma non nafakka maneji ɗi en kaw woni famude ko jomum tawa nder mum ngam jomum wawta e yi'i yesso neɗɗo har message maneji ɗini lawol noon ko hokkata neɗɗo anna ko jomum woni nder mum
aissa jonka e jatana cirole jeɗɗire wittinde to coopérative skm adin kan matasa sigili to endan hiiro yaade to sukaɓe ummatore ɓe gallure nde
nonnon banniraw nder hiiro goni ɗum waɗi théâtreuji e jaltinol jaltinol e merji kasen ɗum waɗi kollitoje dow bonondaji ko yaru yaruji ɓoli baawi gaddani neɗɗo dow ballaga projet pagode min kettino ko mammal lawwali bouhari ardiɗo fedde sukaɓe ummatore de enda haalani bannima mouhamadou feyla ko waddi ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
hiiro ngo tawa kena nder lawol golleji ɗi min keɓi waɗudeno joyi lewru jee bittiɗo dow filla ɓurondirol wawde gaɗol jalliniɗi e mergi baasi ko jarɗe jar jaruji o waddata hannden ɗum hawrimin ɗo sappo e goho lewru jee duuɓ ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ne woodi groupe uji garuɗi hollude ko gaɗi groupe uji ɗiɗi ɗin kolli kulle ɗiɗi tugaɗe dow mum e fa hannden groupe uji gonɗo gaɗi mergi mum en e warde hollude jonkay no ƴeewo on watta gollal mum kanko waroyta holla ɓurɓe wawde dow filla tindi gaɗaɗo baasi ko jalol jaru jaruji waddata kam fuu e harto gaɗol mergi
côté poème aussi
jokay saynata e yewtere pindinol noon jaati aissa suka debbo gonɗo hannden ley jamani muɗum e haala ka kalten kam o tawat kena e golle to gallure maradi mawde nde
nonnoon banniraw suka ummatore o ni o wi'ata kena zeynatou lawwali emo ada wakkati makko sanne dow winnude silmaji min kettino ko mouhamadou mamma lildo men ko wadde ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
ɗum haala ka yetti kam mi immoto tan noon mi hooƴa ordinateur ami winda ɗum wonno ko zeynatou lawwali ɗo mbindowo no enɗa no himɓe gaɗirto fijirdeji e kulle goɗɗe haali suka debbo mo duuɓi nogayi e jeegon omo yiɗi bindol no kulle jokkodirto ko sendimodu konda ni e windoɓe hono defte famare ko wiyete roman ɗum endan e ley bindi makko ɗi o watta ɗi o yiɗana o holla no jonde bibbe adama be worri
écrire pour moi
bindol silmaaji no huune ko woni der yonki am waddi mi fuddi mi do winda illa mi lataaki ba comptable illa mi do CEG mi fuddi mi do winda mi do wada bawde am fu mi windi silmaaji duddi ko haali der wakkatiji didi silmaaji juddi didi gammi e dabbi didi
Zinatu no wada tandingol kulle no holladu kono jonde bibbe adama be chabal ko heboto gabdo silmaaji makko di anda wonno rafi bawde
do ko woni no wada der wakkati kan ko jammi hano dewlinol biddo debbo illa yottaaki e natol genu e dilsinde dewlini e biddam bonda ku ko bindammi do mun tuuga kina do huune ko wada wakkati ju gondo mi miijotono sai mi winda min gala ballobe bawde de min godi do hokkata min lawol wadugo silmaaji amin
di aussi de réaliser
o mo yidi fi fina tawa mo leydi niger sanem zinatu lawali o endan on watti gikke makko do wadde silmaaji di endan fa wodam
souhaiterais réaliser mais
mido yidi mo watta silmaaji am ngada mon dum heba ballobe ngan silmaaji am di do ko woni no wada wakkati fu mido wi'a ko sabi ko der teleji di silmaaji leydi niger watataake sayni silmaaji leydi senegal e cote d'ivoire leydi niger no tawra e nyenyube do gadol silma e bindul mun golle non de gommi mido wada ngan leydi am
je le fais pour le niger pas pour moi
o jong hakkilo fukkingo non o mo ferti sanne himbe zinatu lawali oni yidana ni walite seda kala heba yotto to wono milo don endan ender gollangal
har ko darta fijo chonniro balli se kettino den ko habibu garbo waddi ko sumana amadu firti dengal fulfulde
Lady Niger no nonna ya to buron durgol ko Afrique dogino kekeji do laabi ko lati jongon gomudo e yaade dum watta to nda Abuja Lady Nigeria yude sappo na yaade sappo je leur juillet du nen noga e didi dogino kekeji nayon kay won ko yaddo inde Niger hawta de ekito mabbe kanyo e mojjino kekeji di enda par latol bal ko rewbe kan ko na watta enda Maroko du nen noga e didi endan chagal Zimbabwe e Maroko ko hebi njama ko yaade yeso e latol bal gol endan e le sappo tat leur juillet ni Nigeria kanya Afrique du Sud ko nan kebi hono yaadu yeso enda dum wono latol feccerde darde dem on leydi Maroc latibe kay wono sigili latol balgol hawro am e leydi Nigeria latibe kay woni kebunobe coupe ko sakiti dum enda Afrique du Sud ko nan rewbe mun latol bal latido e Zimbabwe ko tandi de ko na fu wattana ni jango altinere sappo jete lewru jiyé du enda
Dawon tabar uji meden sukabu matore ko hande alal tili ene ella alla yaren alal garangal. Mbaidu hetinade do laya ertel tati didi e joy.